Kata ya ni bad man shata. Nigga kumi king niki timbo kuchaka. Lingu mkuwa pasta kichwani na rasta. Wanaiga mapimbi malinda na baka. Atukuto fata kampani ye. Wana vigwek, wana fitna vigwek. Make my deal in shot. Esho na driving car. Papa nita techno. Bado tunaluka na Togo international. I'm in here chamala. See this shit stop me now. Ay, ay, ay. Something now. Ay, ay, I'm gonna look now. Ay, ay, ay. See this shit stop me now. Ay, ay, ay. Something now. Ay, ay, ay. I'm gonna look now. Ay, ay. Ni jangala music ipita ni dibala bila kuwika na makala pumzi mita ni msala washa confirm manika gadam iwe long time sisha ifem alhamdulillah lipotoka nishani micha chapati na kumona chai kwa techno bado tunaluka na toko international amini ya chamala see this shit stop me now. Is there something now? I'm gonna look now. See this shit stop me now. Is there something now?